could cut on a nilly land before for Betty come.
Call me candy.
Casabon.
Hey, yeah, yeah. You could cut on a nilly land before you land. Nakatango so to mimba. Yeah, this is only Kubanga near a bar. Nanki Piga is Tony Cook, Tony Cook, City Cook. You see that what is in the place? I say, man, you are bad, not a wako when you place. You get fast when you stress, you got just clean up place. Only me down, fire, but I wanna have a taste.
Yes, mini bad man, but good when you bad. Oh, my mini shot back tall in a way. For the mini champion, come in the way. Ready when you're ready, girl. Say,
in the catapult, come back and I need a baby. Baby. I got a lesbian and a trans straight. Who could he say? Ex and I regret. I took a bench and he came in the Nakula. My mama.
Machine banana, machine banana, machine banana, machine banana.
Don't give what you need, drag a guinea, nango a guinea.
Chimba na panda mnyama na jwanga mashini banana. Na nikiza muna piga nduru jirani wasikia na tawa la njwanga vile ina charaza. Mashini ndizi, mashini banana. Nazini bigi nzagi kwa msamboda. Wanga nikigonga kana tetemesha magaha. Kauni taga wanyama sabudini mbadada. Jaba na kairi tutu na systemize. Face card ni proportion ya the lips and eyes. Listen wise matakundu ina interest time. Kuna ndizi neza rearrange your intestines.
Mashini banana. Machine banana, machine banana, machine banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini, jwai.
Machine banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini, jwai.
Machine banana. Kwangu ye ni boss, I don't care. Vile ni ubonga, I don't care. Yeye tu, nampenda tu.
Wind up non-stop, nafinya na mafili.
Cheese, cheese, cheese. Hey, it's for my ex on never business. Anything for my king, shoot up in my na 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 na.
You feel me?
Machine banana, machine, machine banana, machine, machine banana, machine, machine banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini, jai.
Machine banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini.
Machine banana.
You me sing now. Wayang mum wayang mum yanika kebo yanizikarira wow. Yow yow. Wayang mum mama sanya la zaga kuyita boom boom. Wayang mum stamina na.
Full vibe now. You can survive. Bend down for the Grammy 'cause you need a big pop.
Yow. Full vibe now. You can survive. Bend down for the Grammy 'cause you need a big pop. Set the loco but in the ghost and the chibok bam bam. Me run the thing till you ask it for more. Man a bang bang. Women need that gang gang. Them need a strong cock like a machine to ride along.
Machine banana. Machine, machine banana. Machine, machine banana. Machine, machine banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini, jwai.
Machine banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini, jwai.
Machine banana.
For real, mi hata siku noki uyo sister. I swear ye mwenyewe ndi alijipa. Je, ulimpa bibi yako mimba? Ama ye mwenyewe ndi alishika? Msupa wako, anakuita babe. Kimakosa ni wachia na itika. Liona vizuri hizo flag red. But mini nani bado nilimsikiza. Ukiwa na skazo, wejuwa ni skando. Nyirigo sando, gidwa ni ya sample. Black charcoal, white hapo. Mande ni sato, na sato ni haso. Kiala nani filia mafilo. Atiskana kufikiria kwa pilo. Last time alinitumia kakiru. Junili chapa kaisikilia kwa tumbo. Kiala nani filia mafilo. Atiskana kufikiria kwa pilo. Last time alinitumia kakiru. Junili chapa kaisikilia kwa tumbo.
Don't give what you need, drag a guinea. Nango a guinea.
Machine banana.
Don't give what you need, drag a guinea. Harakauna guinea.
Machine banana.